Nahitaji rafiki unipigie, na nitafika hata kabla simu haijakata. Akifuani mwangu nitakuliwaza, na nitakesha nikikulinda ukilala.
Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujaa yako. One call away. Call me if you need me. Call me.
Mapenzi hayafai kuumiza, sasa nini unampendea? Mapenzi hayafai kuliza, kutwa umeshinda ukiang'ang'ania, wakati na kukosi furaha yako. Oh no,
najua moyo unataka kile inataka. Naelewa unampenda, unampenda yule. Mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa, ije siku jikuelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujaa yako.